salama Krishna sifi. Fish and a cola fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, kima pace, Mr. T. Nipotea sinza, mitaya ndani ndani. Komba samaria wema, nipate ramani. Anti samahani.
Amini
mgeni kwa naulize njie, nenda kanisani. Ndo nakutana na Shabani na mjua. Na msalimia,
Shebi,
ame uchubua.
Shebi,
anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakwenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwini jumba, kirakshari. Unambiwa kuna kupari, bagongonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei, tumemwaga rasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Wana that is not big news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people. Mind your business. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business. As long as you don't get in my
eyes
way.
Eyes on price, hey. Hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of words. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei, tumemwaga rasi.
Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Classic music.